Wagwan guys, yes, ndio. Kini, anyway, wagwan. Yeah, click, click, bang, join again with another sesh. Maybe so, I've joined with my fellow co-hosts. Amani.
Fellow. Sinema ni asubuhi jamaa.
Man, saini sangapi? Kwanza saini noon, hadi sisi noon. Saini.
Bale diyo tunawadai kulala.
Ah, zizi. Saini.
Ni sawa natujua. Mimi tena this time Glenn. Na content yangu ya leo na nakula tropical
content
yani content.
Hello guys, again raha finally wazi nimefika and guess what, I brought somebody. Makofi
so much sound effects.
Take a claps hapo.
Siri ni James. Siri. Wewe unasikia mara nyingi kwa soko. Sasa.
chai moto.
Hautarudi kwa sababu.
Rudi. Last time nilipata na chai.
Eh, basi ndio
diabe.
Chai lazima. Mimi niwaambia tuko home. Chai lazima.
Eh, mweri.
Lakini wewe kiafya uko kwenye hiyo. Mimi plain ordinary. Nani?
Kwa sababu tunaendelea.
How was it?
How was the experience?
Lakini hiyo tulie
tuseme
acha ngani sema kitu important
tuseme
ani nimesahau umseli mimi nali perform 1 minute alipo wimbo mbili alafu akaishia
zile za four
yani wimbo mbili akaishia bana.
Oh, you went there for the
wow. Ah, ah,
wait, it's not sus.
Bona bona
ameniambia
kutoka
hiyo saa 2. Si ndio tu nilikuwa irritated.
Sunday, Monday, Tuesday.
Wewe wewe unakuwa pesa. Unaingia
kidogo kwa umba bro vile alikuwa.
Za musician.
Walikuwa bravo.
Yes. Lakini
next time
minor unasikiza hapa tisima beginners. Kienda kienda kuperform perform more than
perform 3
minutes.
Perform smart.
Thanks.
Fresh watu kanjo.
Na kina
baada ya
kusikia. Ni fun.
Na kina yana season. Ndio uko swim.
Sim leo baridi inaleta kuguzi.
Still kwa pool party niko hivi.
Wongo kwa hitaji. Ajili kwa baridi. Cold water.
Cold water man.
Atuko US atuko sama. Kuna baridi huko Nairobi. Unataka ni swim 12 a.m.
12.
Eh,
in the
air. Bora nilienda huko. Na watu walikuwa na swim. Eh, mtu anaweza kuja kwa Mombasa. Alikuwa anaogelea mbaya.
Mtu ana siku saa 5 usiku.
Saa 6 na kuna baridi.
Sasa niko wapi wewe? First
kingdom. Eh, mimi niko area. Nilikuwa home. Mbaya.
Unafika chai yako.
Ugali bro.
Chai ugali.
Wewe kagu. Wewe. Eh, bude. Kwa hiyo staff wa mkia asubuhi. Eh, bila chai kubaki. Siwo
msi
nakwambia sikasi mse ni mzuri yani wale wa sanaji wanga
mse kada kuna different appetite
yo
tena pika ugali alafu anasema hii ni snack tu ugali ni ile nzuri ya bigi achata nionje hiyo ugali hata kisikipo
atakata
I'm flicking the corn hata mimi ni mgonjwa hata nikule hiyo ugali kidogo
like breakfast
like na ukiona hiyo ugali
sona lia
Mimi mgonjwa bana leo acha nikule tu hii mkate yangu kiasi alafu niende job.
Yote yote mnakulanga.
Hapana kwa leo ingine na kwanga ameunga unga na wewe.
Mimi na kwanga lakini nimeanza kuunga bro. Unaweza nikupea
sana.
Eh unakumbuka tulitoka high school lakini ile nilikosikielewe.
Lakini tukaje ulikuwa madali ulikuwa na dizi ya bola na ulikuwa
ati. Ah siku hizi sinaenda ngafuta kuda bana.
Baba,
unataka kuja kwa ball. Mimi si acho
hivi. Jana hadi.
Ah ah, kusli sikucheza ball. Hata mimi naweza chukua na trend nini.
Ah wewe, sini team kuja sini na train kuda.
Yes,
kwa kweli. Kwa training.
Si hadi mimi
kusli. Sasa ndio. Acha ni mwacha alikuwa tena. Hata Glenn na John ile weekend yake.
Man. Ni gadi, sulinia chapa nikimba classics kwa buff. Bende na sali kama kama classics tukikaa.
By the way my guys tutaanzisha playlist ya wasio wa nini?
By the way your songs will be linked mzee.
Eh? Eh tutakuanga nazo ni sisi bwana. Msijali.
So mimi nilikuwa
pale Spotify.
Nilikuwa
Alchemist wa Kenya anaingia bado. Si nikoza nimefungwa.
Eh mwanzo kwanza ma club ya
Kenya. I'm South Africa there.
Wewe.
Eh boy.
Toast wetu hapa baile ya kwangia ni Kenya.
Tena show. Yes,
ile nice.
Eh, ile nice. But alikupata na somewhere. When God does my dance part.
Eh, baby. Kama ali dance na Nemo huko wa Alchemist mtakuta. Anakutafuta tatu
zake mwana.
Ili mwambie tu 2 minutes nimeenda hivi. Akaenda kusikia kwa nini nimwacha. Ni show. Kumbuka
Jojo
bana mimi na shana vile nilirudi hapa juu tulienda Bahamas juu nini ilisha tu hiyo express tukaenda hapo hadi tunatoka hapo nje za boda naanza kutania 2M nataka muende wapi by the way wasa boda wa Parklands wako very cool msali kwa dinner vibe Wakazarani
bana msikie juu. Kazi si sigara ya 5 bob kila siku. Level up. Walai.
I don't know what I'm saying.
Mkuja inbox ni washu. Sawa.
Less money, the least and the Ati Maureen, let me tell you, men have money out here. This guy asked me to join him for a business trip. I told him I would have appreciated if he gave me time, because being a single mom and a businesswoman, I had to organize trips the proper. Okay? So this guy like flew the Chile for like a 7 hours flight. So I went to Amsterdam. See Africa in short. Just to know that. Now I compare like $400 like US dollar. You're too near, just a tip. You're near. Maybe you're here, hi. And in Kenya. Nim Kenya. And 40k.
Single mom, when it's an ambassador, so I call 40 you call, say, upon a mabiasha.
I love to see what I
enjoy. People have already made it in life.
So relax. I love who I come wakashinda na like the place. You go vacation. And then, I come on there to 50k. I come on there limit. So you're 250, me too, me 250. 4 times.
$1 million. It was the first
time the mother was like, or the girl was.
kama mseme kucheza sio hivyo usikuje huko sasa.
Bwana una general.
Bwana ukuje hivyo.
Bwana una general.
Naambia junior women afukuze na story ya men na mwanaume hapa ametajwa. Niko women waliambia wapeane story zao. Eh, alipeana story zao nikashtuka sana.
By the way guys nilikuwa nasoma kwa nini nilikuwa article plan hapo. Sasa
nakufa.
Sia tunakufa at least like your prize money and your prize money iko sio
ilikuwa wow, wana nani
banani no. Okay.
As in like 456 players
iko keep program
iko division
sijui
kama ile tukana tunaona kitu kio watu ile wasa
tukana ah mama Chinese ile
tukana na
iko
ajio
ya
wanataka
kwa hiyo
ni
kwa sababu
ni
ja
basi nini nilikuwa naona sawa na nataka kuwa mtu wa reality sasa sasa kuwa na Japan na UK so na US alafu sasa kuna bilungu
so ni so there's apply through
una apply kwenda
as in like lakini wase US wanapata yao wase UK wanapata
one is apply ya global siasi ni global
sisi wa Kenya Afrika
inakuwa bruda tuko global
acha acha
global mode
ah acha niambie wakisema Afrika ni Kenya, Nigeria na South Africa. Full stop. End of
story. Osha hija. Na bibi kuna Egypt hapo.
Wewe si ndo naingia kwanza.
Tumeona ni Jaore kutoka class 001. Tumeona ni Jaore kutoka class 6 at least ndo naweza.
Wewe
challenges.
Mas paida mapo.
Hey, challenge friends. Lakini lakini kuna age limit si atwezi lakini kuna age limit
kuna age limit
limit 21
that's not fair
very fast nini na sita sita guys guys mtakugawia zangu uko na miaka
40
eh I mean I look young but deep down I'm
old years old
eh nigawie tu
kupete
Yes,
that's what we're doing.
my take is abstinence. Yes.
Umeuliza swali moja, ushaenda hadi huko ukachukua jibu. Kuna msi mwingine anaongelelea.
usiache mzee. Wewe
lakini nini niwaache?
Toka tumesema hivyo yetu.
Hapa na girlfriends. Ndio maana naongea hivyo.
Una girlfriend? Acha
niongee. Wewe comment.
Zii.
Una girlfriend
ndio
una girlfriend yako anasikia.
Oh na girls. Hitting it raw is not a sign of loyalty. Usidanganywe. Nasi mapenzi pia. Na slow sex. Slow sex is not making love.
Slow.
Lakini
slow.
Just have protected sex. Nimesoma kwa story za Nyambuzi, utapa ukimu ukichitu kwa hivyo so please. Your next partner will suffer.
Hey, Muri, let me.
Rest
98%. Tena mimi niko negative nilipima juzi.
Nishenda na mzazi hospitali, tulikuwa na masaa. Alafu anasema ati utapima ukimwi, sasa naangalia masaa mtakachosikia. Siwezi.
Nitamwambia manzi, hiyo time inakonga the worst 5 minutes of your life.
Umekatwa mwoki za mtu
kunaka kwa hiyo bench hadi sijui unasonga songa aje. Sasa kachini.
Osha ipewa hiyo privacy card.
Mbaya.
Hadi na mzazi yuko hapo
analiza tu.
Nashanga
usiye
positive negative
sasa na kwanza ameshtuka ni wasa we have sex
man kani nikiwa na imani chao jiga kila mtu lazima na
lakini lazima tuishtuke
motels
eh by the way mina
naweza kwa shingo
jana wembe
bana with me can advocate seriously with the serious matter drive safe.
Sulisha tuambia last time say
historia.
Mimi naangalia the expressway bro like
expressway. Buda.
Nasema kufa.
Kuna moja bade.
Oh no man.
That's a kazi le za mtu wanza.
Sasa ya manifest leader. Ni kufa msa kwanza expressway mazembe.
Hiyo ni damu. Wale ndiko kwa ukiandika kwa hiyo nini death certificate utasimua liko express kama kwa
hiyo. Yeah boy.
That's boy.
First death on the expressway. Barabara
mpya.
Big man boss.
Yes, jokes.
Sorry, bad joke guys.
Yeah, but anyway. Yeah. Mse unaangalia hizo mavida like unaona. Yaani mse tu amecome to vizuri tu amechill. Kote ilikuwa ngani brado kwa DX. Mse kwa makeup tu amechill tu hapo. Kwa hapa side ya FDC. Said he aliconstruct of course kwa sababu mat ilikabidu twaka buda
kabon wewe gari kudika
sio unajisa kama hata kama
mimi bedelo
buda kumza ke kwa strapped kani kwa strapped
alikabidu
kwa hiyo window back
wallahi wewe
cheka lazima stamp za DTS zile master flan
za buda natoka natoka kana
natoka kwa wasted
wewe
come con post
wasted
msee
ndo jamani kufa
hiyo msangi ndio
lakini
obvious kuko na gari kavu kia tii lazima uko na insurance
smart receipt lakini ali post ali
hivi nani
kaduka ile kuna
jeu kwa kai oh yeah msee alitokea ile gari ile Range Rover
Expedition ile
hiyo mori
uliona
insurance lakini bado tutachachu msi. Imagine sasa kuna msi tu anakugonga tu.
Kinesi cause major.
But imagine.
Uda lights. Kahed lights are gari msewe lei. See you next week.
Bye.
Bye. Bye. Bye.